ngiphile phefumulo nothando lunga ningibona ngimile angiwona amanxeba wabubabuzo wapholisa mangikhalo yangithulisa intokozi yaphuphuma.